in the classic. Handsome Bazenga nimekuja leo kwa sababu ya kona na aminu tanipenda we so heartbreaker. Nipo radhi hata unidanganye ndanganye sawa. Nimejitole ni kupe to love japo najua so rahisi la sumbaya. Nipo radhi hata unidanganye ntasema sawa. So baby twende lockdown mfuko ni na mavumba ila sina somebody yeah. Hata kinywaji nishanunua twende.
Sasa ukikoma nyua chandia na pima. Simu mkumbusha weze zima.
Put on your makeup upendeze leo hatutazima.
Aya twende taratibu. Taratibu.
Taratibu. Dija kuja kuharibu. Aya twende taratibu. Taratibu. Taratibu, sija kuja kuharibu.
Nikuwa kama kosi, kosi, nilenda kama kosi, kosi. Usilete mikosi na ukitaka kutlani chuna zangu naudi.
Yo, taratibu dogo dogo pesi yangu ni ya kibabu. Papa Fadela minta kufunza adabu. Weo kama life, kwanza masa za kafyu. Kiona beste yako, minogopa mtani amsh. Right, left, tunaifanya kisalsa. Street kwa yo dress, ndo inafanya na kutaka. Mana pimps, unaifanya for the culture. Oda kile unataka na yo bili letwe hapa. Black fine ting, na unasleka viking. Leta vodo hima sasi die jean. Chafua sheets after this to dry clean. Now you're rocking with the best boy scene.
Aya twende taratibu. 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 Sija kuja kuharibu. Aya twende taratibu. 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 Sija kuja kuharibu.
Pole pole taratibu, don't force it. So fly nika uko ndani ya cockpit. Pole pole taratibu, don't force it. Kile buna fanya kuwa shua wata copy.
Fanya kama unataka kama utaki. Na ukipenda utamu wa mishikaki. Taratibu, taratibu. Hey, twende taratibu.
Taratibu mama.
Taratibu. Taratibu. Sija kuja kuharibu. Haya twende taratibu. 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 Sija kuja kuharibu. Taratibu. Taratibu. Haya twende taratibu. 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 Sija kuja kuharibu.